mwiriwe mwese
mwiriwe
tujyango tubashimire kuba mwitabiriye ubutumire bwacu bwa Pan-African Movement cyane cyane muri kino gikorwa turimo gutegura cy'inama nkuru ya kabiri y'umuryango wacu tukaba kandi dukomeza kubashimira ubufatanye tubaziho bwa buri munsi muri uru rugamba turiho rwo kubohoza Afurika yacu tugirango tudatinze rero dutangire hano murahabona abayobozi ba Pan-African Movement umuyobozi mukuru Honorable Musoni abangira ngo ndabereke umwe mu bakomiseri bacu Honorable Semasaka Gabriel nanjye ubwanjye nkabandi umuyobozi wungirije muri Saint-Henriette ariko no muri ndahari muri Saint-Henriette n'abandi abanyamuryango ba Pan-African Movement tuza kwifatanya muri icyo gikorwa tudatsinze rero ndagira ngo mw'ijambo umuyobozi wacu abahe ikaze hanyuma dutangire tubahe n'ijambo kugira ngo tuganire kuri kino gikorwa murakoze
mwiriwe aka nanjye nunge mu rivuzwe mbashimire kwitabira iki gikorwa ariko by'umwihariko n'akazi mukora kugira ngo Pan-African Movement yumvikane nakuruye abanyarwanda n'ibitekerezo byabo kugira ngo bazagire uruhare rukwiriye mu kubohora Afurika ku bibazo irimo Pan-African Movement yavuguruwe mu 2015 mu Rwanda ihabwa imikorere mishya yo kubaka inzego zo gukoreramo ihabwa imikorere n'imikoranire n'abandi ishingiye ku ngingo eshatu ya mbere yuko Pan-African Rwanda chapter igomba kuba umuryango udaheza umuryango wubakiye ku mbaraga za benshi akaba ariyo mpamvu tuganisha kubaka inzego z'umuryango kuva ku rwego rw'igihugu kugera ku rwego rw'umudugudu mu nzego leta yubatse nk'uriya rwego rw'abagore rw'urubyiruko mu mashuri ayisumbuye ajya na za kaminuza mu bikorera mu miryango idaharanira leta mu miryango y'ivugabutumwa aho umunyarwanda wese yabari ndetse no mu nzego z'itangazamakuru n'abanyabugeni aho hose aho tubona abanyarwanda bibumbiye hamwe nko mu makoperative n'ahandi twivuze ko igitekerezo cya Pan-African Movement igerayo kugira ngo bagire icyabo babyumve yuko imyumvire n'ubushake bwo kwikura mu bibazo by'agaciro gake k'Afurika bw'ubufatanye buke bwa Afurika bw'amahoro make ku mugabane wa Afurika ku bukene ku mugabane wa Afurika nta wundi uzabidukorera uretse abanyafurika bishyize hamwe bibumbiye hamwe kugira ngo bitegeze iyo rero akaba ari ingamba ya mbere twafashe ingamba ya kabiri nayo ngikomejeho nuko tuzageza igitekerezo cya Pan-African Movement hose aho abantu bose bari biyubatse abahuje ingamba yo kuyubaka iyo bagejeho igitekerezo nabo kumva ari icyabo muragendana ingamba ya gatatu nuko Pan-African Movement izakurwa mu bitekerezo ikajya igira ibikorwa bigaragara bifasha mu gukemura bya bibazo abanyarwanda bafite ariko n'abanyafurika kuri iyo mpamvu rero Pan-African Movement ahanini iharanira gukora ubushakashatsi kuri ibyo bibazo no gushaka ibisubizo yabona ibyo bisubizo ikabikwiza mu nzego zayifatira ibyemezo bigashyirwa mu bikorwa cyangwa se mu banyarwanda muri rusange bikabafasha. Izo nizo ngamba twagenderagaho. Iyoborwa rero n'amategeko, muri ayo mategeko tuvuga yuko inama nkuru Kongere iba buri mezi atatu, buri myaka itatu. Thank you. Murumva ko nanjye nabaye muto ndihuta. Iyo utangiye gukura umwaka ukawuhindamo ukwezi uba ukiri muto cyane. Buri myaka itatu. Inama nkuru muri ayo mategeko atuyobora igira muri rusange ingingo inshingano eshatu. Ya mbere ni ukugena imigambi y'indi myaka itatu iri imbere. Ya kabiri ni ukwakira raporo y'ibyakozwe ikayiha umurongo ukuntu byatera imbere bigakora neza. Ya gatatu ni ugushyiraho abayobozi bazafasha muri iyo myaka itatu kugira ngo bigende neza. Honorable Semasaka, ubundi ni komishoni ushinzwe ubukungu n'ubucuruzi muri komisiyo yacu, ariko by'umwihariko ubu ngubu akaba ari we uhuza ibikorwa mu gutegura iyo nama. Ubwo za detaile araza kuzibaha uko iyo nama iteguwe n'abakeneye abazahamagarwa n'abandi na bose araza kubibaha. Kanonge mbahe ikaze, mwabaza ibibazo byaba biri kuri Kongere, byaba biri kuri Pan African Movement ku isi yose, byaba ari ibyo mwifuza, ntimwumve ari aho muzitiwe. Utanga amagambo ni ufashe bajye bivuga bajya n'ikibazo
ibibazo bitanu hanyuma
niko kamuzindi umunyamakuru wa Kigali Today aketi lecture kwabaza iyo murebye mu Rwanda mubona ibitekerezo by'ubumwe bwa Afurika cyangwa se byo kwikura mu gaciro gake, mubona hari aho bitandukaniye na gahunda za Leta zikangurira abantu kwigira cyangwa se kwikorera kwikura mu bukene, mubona hari itandukaniro rihari kandi kabazo wenda ni akajyanye n'uburyo ibihugu bya Afurika ubwabyo tubona bibanye. Nifuza uruhare rwanyu, mwavuze ko mushaka kubishyira mu kubikora gukura ibitekerezo bya PAM mu bitekerezo gahunda zayo bikajya mu bikorwa. Ni ryari mwumva ko mwatangira kubanisha ibihugu? Uzagera ku rwego rwo kubanisha n'abanyarwanda ubwabo bakumvikana? Yego, murakoze.
Murakoze. Nitwa Paul Tikanga muri RPA. Nabonye gahunda y'imyaka itanu ya PAM Rwanda chapter ihurite na gahunda y'imyaka ibiri ya Leta isanzwe iriho ibikorwa bihuzwa Leta yanyuma. Icyo mwakomoje kijyanye n'inzego uburyo mwazubatse kumanuka hasi, ese zikorana zite n'abaturage, zikora iki? Mwanakomoza ku kijyanye na Kongere, ni iyihe mirongo migari izaganirirwamo kuri inshuro iki cy'umwihariko, wenda kizaba kivugirwamo, wenda kijyanye na gahunda iteganyijwe?
Nitwa Dusabemungu Angela Victoire, muri ikinyamakuru cyitwa Top African News.com. Ikibazo ngiye kubaza ntabwo kiri kure y'ibimaze igihe biba mu Rwanda. Ese Pan African Movement yaba ijya ifite ibikorwa ikora bijyanye no guteza imbere demokarasi mu Banyafurika n'Abanyarwanda. Ese iyo mwitegereje mu Rwanda mubona urwego rwa demokarasi rugeze murakoze.
Murakoze nitwa Ntambaraga Deo, murakuye flash. Icyo ushaka kugira ngo umenye ni ikintu panafricanism ni y'abaturage. Abaturage kuri ubu ngubu ugiye mu baturage ukamubaza ngo panafricanism yakubwira iki, ntacyo yamenya. Ikindi panafricanism sinzi niba ikora na guverinoma iriho cyangwa se niba ari umuryango ureba guverinoma cyangwa se wigisha guverinoma ibyo gukora. Sinzi niba ugenda ku mahame ya guverinoma, kuko iyo tugenda mu panafricanism ntabwo aho guverinoma yaganisha abaturage naho n'ubundi panafricanism yabigana. Ntabwo wenda nkaho wenda tuvuye mu Rwanda, tuvuye na Uganda na South Sudan, twebwe turi mu mahoro. Ni panafricanism ishobora kuba panafricanism ubwo gukora na leta. Noneho abari mu ntambara na panafricanism yabo nyine, kuko ibyo bihugu ababa bayihagarariye mu bihugu byabo n'abanyagihugu hagati ngo nkashaka umuti bashaka kumenya panafricanism irakora nka sect ukwayo, hanyuma n'igihugu kigakora ukwayo. Icyo ni cyo cya icya kabiri. Niba panafricanism abanyagihugu umunyagihugu wari wihagarariye mu gihugu cyabo azabasha kuyopoza gute? Azabasha kuyopoza igihugu gute? Ubwo rero panafricanism izaba ibaye nka activist, izaba ibaye nka activist kugira ngo bizagire ku ntego. Wenda nk'icyanyuma wenda murabona panafricanism ari nk'iki wenda mwashyize imbere ishobora kuzatuma ibyo muhirimbanira bizagerwaho kuruta ikindi?
Reka tube twakiriye ibyo tubashe kubisubiza.
Wavuze bitanu ariko byabaye cumi na bingahe? Kambanze muri rusange nahera ku cyawe kuke panafricanism irenga ibihugu, mu by'ukuri irenga na Afurika. Ireba iryo jambo pan ivuga twese Africans. Hari Africanism batari muri Afurika, bari muri Caribbean, bari muri Amerika, bari muri Brazil, bari muri isi yose. Ariko tugahurira ku kintu kimwe, ku munyafurika wese hari ibikomere by'amateka bimuriho ubu ngubu, sibyo? Ibiteka by'ubucakara, ubucakara nyawe murabuzi. Burya iyo wabaye umucakara uba wavuye ku buntu ukajya ku gikoresho. Ahanini usanga n'umuntu yarenze no kuba igikoresho wakugize umucakara ugiye gupfa n'ifarasiye ikajya gupfa yatoranya ifarasiye wowe ukagenda. Iyo ugize amateka nk'ayo rero yo gute agaciro bigira ingaruka ebyiri zikomeye cyane, imbi tunashaka guharanira cyane nuko muri wowe wumva yuko wataye agaciro utari nka wa wundi. Bikakujyamo wa wundi nawe akicara iteka azi ngo arakurusha, bikamujyamo. Ibyo byombi icyerezo bizana imibanire itari ya kimuntu. Iyo wisuzuguye ukagira no gusuzugura icyerezo, imibanire yanyu iba iri mu gasuzuguro, sibyo? Mwumva rero ni igitekerezo kirenze leta, ni igitekerezo kijya mu mushokoro w'imyemerere w'imitekerereze. Ni nayo panafurika muvumenti icya mbere ijyamo. Dukangurire umunyafurika uwo ari we wese kuvuga ngo ufite uri ikiremwa muntu nk'undi muntu. Ikibazo cya mbere kandi cyakabiri yuko nk'umuntu muri wowe harimo ubushobozi bwo kwishakira ibisubizo utagiye kubisaba abandi icya gatatu kavuga ngo ariko yuko ufite akababaro nk'ako mfite gufatanya gukemura icyo kibazo twese dufite kizadufasha kwihuta wabyumvise ubwo murabyumva iyo ni ishingiro kuvuga ngo ko twaciye mu bibazo bimwe n'ubu ngubu dufite ibibazo bimwe dufatanye kugira ngo tubishakire ibisubizo Pan-African yabanje irwanya ubucakara ubwo buvaho iza kurwanya ubukoloni nabwo buvaho ubukoloni mu rwego rwa politiki muri iki gihe irarwanya ubukoloni mu rwego rwa ekonomi ariko byose bishingiye kuri ya myumvire tugomba kuba turwanya kugira ngo igire niyo mpamvu rero wavuze ngo muzama icya mbere ni ukugira ngo duhure n'abantu kandi ahanini tuzahura namwe dufatanyije inama kugira ngo bumve ko umunyarwanda umurundi umunyafurika yaremanywe ubwenge nk'ubwo umushinwa nk'ubwo umunyamerika nk'ubwo kandi dukwiriye kwikuramo kwanga ibyacu yuko ubwenge n'ubumenyi burahererekanywa ubukorone na nyuma yaho bukaturuhererekanye bw'ubumenyi buturimo mukanya mubore ndasankura mukanya hari debate twari dufitemo yerekana ubushakashatsi bw'imibare ko bwavuye mu Rwanda ibyo bitwa ishango ubu nibwo mu Bubiligi barabibonye barabijyana babishyira muri mize yabo Abanyamerika bagiye barabibona noneho calcule zose ariko nk'uko ubwira umunyarwanda yuko ashobora guhimba imibare ishobora gutaza abantu imbere haravuga ati ntibyashoboka ubwo uyu munyarwanda uti iga imibare iri mu gisoro kubuguza murabizi ntabyitayeho ubwo yajya mu makarita atagira icyo yitayeho yuko iyo ukina amakarita ni ukurya naharya iki cyari ikindi cyari ikindi cyari ikindi ariko uzi igisoro kubuguza ni imibare ihanitse ariko bakakwigisha yuko nujya mu gisoro ugiye guta umwanya bakabikwangisha nawe ukabyemera ntabwo ntukurikirane ngo umenye bwa bwenge buriyo isaba ikwigisha uzabyisha umwana wawe noneho mu developing mutera imbere muri iyo ntuza muri ubwo bushakashatsi buriyo imyubakire y'inzu yacu iri round ko ifite architecture muri calcule ye mu kubara uko forces zinzwe imbaraga ni iki byose ko bisumbye ahuza n'urukuta rwahora n'urundi yuko iyo hagize ikibazo hahanda we inkuta zihora zicika umunyarwanda akavuga ati byiza no kubaka round kubera gukomera kwacu bakabishyira mu bisigo bakabishyira mu migani bakajya muti ariko twebwe tukabigaya noneho gusubira inyuma tukemera ibyacu tukabikunda tukabigenda bikatuyobora iyo ni inshingano imwe ya Pan-African Movement rero twabiganira nabo nta nubwo tuzagenda tujya kubyigisha ahubwo ni ugufasha abaturage bacu kongera gusobanura ibyo bari basanzwe babizi bakabikora neza aho gukomereka ngo yiruka nkajye kwa muganga nakomereke ashake ka kazi bakita kayi inyabarasanya ariko iyo uboneye colonialism yakugezemo ubusanzwe umuntu yashyizeho inyabarasanya yavuga ati ubyo bishenzi ni ibiki kurakura njya gushaka penicillin Pan-Africanism mu bimwe mwabonye ngo turashaka ubu turashaka kugira ngo uruhererekane rw'ubumenyi bwo kuzatakara kandi ubwo buhererekanye bw'ubumenyi ibyo tuzi icyezo bizatugiramo ubukungu yuko tuzakora iby'isi ishaka ariko iyo twigaye tukagaya ibyo tuzi tukagaruka ibyo bacu baje icya mbere kubahana mu rwego rw'ubuhano ubumenyi biracika tugakomeza turabaswa abandi babigenderaho bagenda bahererekanya bakaturusha bagakora ibintu bishingiye ku muco wabo tukanabikoresha tutabishoboye tutabizi icyo ubwo ndagira nkwereke ibirenze igihugu state bireba wa muntu wese wakoronije waciye mu bukoloni yuko bwamukozemo ikindi kintu adakwiriye kuba ari cyo kandi nanjye mbivuga ntugire ngo bindimo nanjye bindimo ni uguhora ndwana nabyo buri munsi ikintu cyagiye gukora nkabwo ntariko kugingiye kugikora wagikora nta kundi kuntu mbese tubizi ugakomeza so urumva ko ari intambara ndende tugomba kwirwanamo ariko tugafatanya kugira ngo dushake ibisubizo nawe mu ntumbero no kuvuga ngo kugira ngo tuzashake bufatanye ishyirizo buzagira ingufu yuko yo wibohora ibikuboshye ntibigukundira uwo mwanya niyo mpamvu ushaka izo ngufu rero ingufu za mbere abakurambere bacu muri 1963 bavuze ngo ibyiza ni uko twagira ubumwe bwa Afurika abakorone batangiye ku itariki 14 z'ukwa 12 1984 barangiza itariki 28 z'ukwa kabiri 1983 barangiza muri February biga ukuntu bagiye gukoloniza Afurika uko bagiye kwicama ibice uko bagiye ku ibyo bazakoresha nuko bazabikoresha uko abadage bakoroneje Tanzania cyangwa bari batangiye kuza u Rwanda niko bongeza bakoroneje Uganda na Kenya niko aba Portugal bose bashingiraga ku bintu bitatu by'ibiherekane bifatanije niki imyemerere mugende mwigishe kwemera gutya icya kabiri mubarushe imbaraga n'imbunda zirazaga icya gatatu ni ubucuruzi ariko urumva bo barahuje bariga natwe kugira ngo twigobotore tugomba guhuza tukajya ingamba tukaganira nk'abantu bagiye kubikemura muri 1963 rero Organization of National Unity bariya bari bagize ubwenge nibwo bicaye baravuga ngo ariko ntabwo tuzabishobora kugira tutabanje tukagira Afurika imwe oyuwa bayishyiraho uwo muryango kugira ngo bizakore ntibyakoze nk'uko byari bikwiriye kubera za mbaraga zindi zibisopanye nyuma yaho urwende na kane nibwo Congress ya Pan-African bivuze ngo ntituzakomeza muri uyu murongo ahubwo mureke dushyireho African Union iza gutangira 2021 icyemezo kiremezwa no gutangira neza kuri gahunda 2013 na ubwo icyo mbigiraho ni iki nuko imbaraga nyinshi tuzazibona muri za leta z'ibihugu byacu sibyo ubwo ndajya nzana isano ya Pan-African Movement na leta yuko u Rwanda ni rwo rurafata icyemezo cyo gufatanya n'u Burundi East African Community ni izafata icyemezo ni leta ni ngombwa rero kugira ngo dukore nka Pan-Africanist kugira ngo ishyirizo za leta ziyobore ibihugu byacu zibe Pan-Africanist urankurikira niba mvuga ngo Afurika yunze ubumwe izashyirwaho na za leta ni ukuvuga ngo umu Pan-Africanist agomba gukora ku buryo umunsi habaye amatora umunsi habaye umuyobozi uwo muyobozi azaba ari Pan-Africanist nizo mbaraga dushyira mu rubyiruko nizo mbaraga dushyira mu itangazamakuru nizo mbaraga dushyira mu bagore nizo mbaraga dushyira mu mitwe ya politiki nizo mbaraga kugira ngo ntituzavuge ngo ni mutore uyu ariko umunsi uwo batoye wese azaba ari afite ya gahunda ubwo ni isano ya mbere sibyo isano ya kabiri twebwe mu Rwanda dufite amahirwe isano ya kabiri iyo ugeze leta iri Pan-Africanist iyo ugeze leta iri Pan-Africanist uyu niwe twaganira ku mibare byanze bikunze izoroherana gufatanya n'abandi kugira ngo bubake igitekerezo intego Pan-African bishaka kugeramo. Ikibazo wenda ngo tugifite ahangaha nk'ibyabaye muri za 60 za 70 nuko leta zacu zimwe ziyobowe n'abantu batari Pan-Africanist, sibyo? Kandi ntuzajya mu gihugu wabwira ngo nimushyireho uyu nguyu uko ari we Pan-Africanist, ahubwo icyo wakora uramobiliza, urahamagara, mukaganira, bagakora ishyirizo bakazashyiraho ubu ngabo. Yuko umunsi twageze abayobozi batari Pan-Africanist baba manipire n'abandi, tuzajya tugenda iteka dufite ingorane. Icya gatatu rero basaba nkamwe mukameneka mukabyumva nuko iyo umuntu abonye ikibazo tubuge nk'ibyo wari wabajije by'amahoro n'intambara n'iki bintu nk'ibyo mu mitekerereze ntabwo ubanza uvuge ngo aba bantu bari ku ntambara yuko ariko bateye nabi intambara yuko hari igihe baba baranabanye mu mahoro, ahubwo ibyiza ni ukuvuga ngo ubu babitewe n'iki. Nka komisiyo yacu ishinzwe amahoro ibyo nibyo tuyisaba, iga iri kimbirane riri aha ngaha n'aha riraterwa n'iki, inyungu ziri inyuma yazo ni izihe. Nibwo nkubwije ukuri imibanire mibi y'u Rwanda n'u Burundi ntabwo u Rwanda ruzabyumvukiramo, ntabwo n'u Burundi uzabimukiramo. So icyo ubanza ukareba ukavuga ngo ninde uzabyungukiramo, ninde uzabyungukiramo, abafite izo gahunda ni izihe. Iyo abantu rero bamaze kubimenya tugahora n'itangazamakuru tukabivuga tukandika n'iki tukaca muri za AU hakaba na delegates bajya muri ibyo bihugu, ishyirizo baravuga ngo reka biveho, izindi mbaraga zikaza. Ariko uko wafashe kwisuzuma ukavuga uti ariko ninde wunguka, kandi hari uba wunguka. Ubwo nanjye ndabavuga ngo mugende mutangire umushakashatsi, ahenshi abunguka ni abari mu gukora imbunda, abunguka na abatuma ufata ibitekerezo ibyemezo bisenya ibizubaka Afurika, aba bazunguka. Abazunguka ni abafite kompetisiyo ubwabo hagati yabo, nk'ubu ibibazo byinshi biri muri Afurika uzabona ari kompetisiyo y'Abashinwa n'Abanyamerika n'Abarusiya. Kandi mureba aho biri cyane uzasanga ari ahantu hari ibintu munsi y'isi, kuvuga ngo uriya ni ahantu hangahari simukwiriye kumubwira kangira njya mu musopanye ibintu nk'ibyo. Turabyumva tukabiganira, noneho tugatuma n'abandi bajya kubiganira, kandi ishyirizo nitugira abantu benshi nyine bizarangira. Aho ukorana, aho usanzwe leta iri Pan-Africanist nk'iy'u Rwanda yo murakorana neza, aho itari Pan-Africanist tubagira inama. Icya mbere ni mushake abo ngabo bayobora murebe ko bakumva bagahinduka, ariko mushake n'abandi bantu babafasha kugira ngo bizahinduke, kuko nta kundi. Wabone rero n'ibindi bihugu bifite ba Pan-Africanist bakaba batangiye bakabagorora. Ubwo sinajya muri za detail ya kimwe ku kindi. Now, demokarasi. Nk'ubu uko twicaye aha ngaha dushobora kuba turi nka 20 cyangwa buri muntu umubajije demokarasi yakubwira iyo yasomye, iyo yigishijwe. Ariko nkubajije ngo ariko demokarasi yacu ni iyihe? Demokarasi wavuga nk'u Rwanda twahisemo ni iyihe? Demokarasi Burundi yahisemo ni iyihe? Icyerezo demokarasi Afurika izahitamo ni iyihe? kamanze nanone ku kuri agenda agenda Afrika agenda 2063 imiyoborere ishingiye kuri demokarasi ni imwe mu shingiro ni shingiro ariko nanone tukemera ngo buri gihugu buri society buri bantu ni bubake demokarasi ibabereye ibabereye ni iyi nituma bayoborwa neza mu mahoro aho niho umuntu ahera yoborwa bishingiye ku byifuzo byawe yoborwa n'abo wihitiyemo yoborwa ariko bitakuzanira amakimbirane n'imvurugutu ubwo ni principe za demokarasi uko uzubaka rero uko uzubakira nkatwe mu Rwanda ngira ngo twahisemo yo kuvuga ngo tugire demokarasi idaheza tugire na demokarasi ihuza ibitekerezo hagafata ibyemezo tugire demokarasi ivuga ngo aho wavuye hose umunsi wageze mu mwanya w'ubuyobozi urayobora abanyarwanda bose kimwe nimarimo bizi ibyo ngibyo ni intorwa ndi wa FPR sinzaza mbonye ngo nzayobora aba FPR intya aba PR bo nzabayobora ni nza ndi wa PDI nzayobora abanyarwanda bose kimwe ninjya mu nteko umunsi nagiye mu nteko sinzajyana ibitekerezo bya PDI byonyine nzaba mpuza n'ibindi bitekerezo aho ngaho ibyo bituma abantu bashobora kujya inama ku bijyanye n'ibibazo by'u Rwanda muri rusange aho kurusha kugira ngo nk'abo mujye mubona baba baterana ingume muri parliament mujye mubona baterana ingume baterana inkweto baterana iki bintu nk'ibyo noneho abandi bamwe bakaba ngo iriya niyo demokarasi no yuko uba wishe ikitwa demos demos ni abantu benshi kandi bikwiriye kubera bose benshi twagaruka ngo uzasanga fomo ya demokarasi muri Amerika siyo yo mu Faransa siyo yo mu Bubiligi siyo mu buri muntu wose bashyiraho iyabo urero nkushubije nge nemera ko dufite inzira demokarasi ishingiye ku bunyarwanda umunsi bunyarwanda buzahinduka kandi buzahinduka turahinduka umunsi bunyarwanda bazahinduka nabwo abantu bazicaye bavuga bati reka tuyihindure ubu constitution zirahinduka ariko byaba ari icyaha kubatekereza kuvuga ngo reka tujye tuyora iby'ahandi tubyishyiremo abaryo bituyobora yuko byizezo bizazana ibibazo muri mwe na Rutikanga yavuze ati strategic plan na NCT ndayisubiza mu rwego rusange filosofike turi muri turabirabura sibyo ubwo rero tugendera ku byo strategy ya global pan african movement aha ni nibiriya mubona aje bavuze babishyira hano izi values nizo ziranga mu Pan-Africanist aho ari hose yaba ari Jamaica yaba ari tukazigenderaho turi muri Afrika ubwo gahunda yacu ntiyaba gahunda itandukanye na agenda 2063 iyo ni na byiza yatekerewe na Pan-African Movement noneho biragenda icyo gihe rero ugenda nayo wabona itagize ugatanga ibitekerezo uko yahinduka n'ibindi noneho turi n'abanyarwanda nubwo ngo tugenda nayo na gahunda y'iterambere igendanye n'abanyarwanda ahubwo muri iyo tukavuga ngo icyo Pan-African Movement yakora ishoboye kurusha abandi ifitiye ubushobozi ni iki akaba ari cyo twibandaho birasobanutse. So ari y'imyaka itanu yacu ishobora kugenda ihinduka bitewe n'ibihe uko bihindutse, ariko muri rusange yubakiye ityo, yubakiye yuko ntabwo turi twenyine, turi no mu bandi tukagendera hamwe. Ese urajya ngo ibyinshi sinabirangijwe kugira ngo wadufashe uka hari uwavuze ati umunyarwanda yakubuze ngo ni iki, nanjye ndabyemera, nanjye ndabyemera. Ntituragera ku rwego aho buri munyarwanda ayigiriye, ndetse reka tuvuge ntabwo turagera no mu rwego aho tuzayihindura izina nyarwanda, ntabwo tuvuga ko ari umuryango nyafurika uharanira kubohora abanyafurika, ariko urumva ni kirekire igihezo, wenda uko abantu bazagira uko namwe mwabidibetinga tukazagira izina ryoroshye bazumva. Gusa akazi mumaze iminsi mukora ndakurikira, urabona ko abanyarwanda babifitiye inyota, hari mwe bavuga ngo ariko kuki mubiheza mu mijyi mwabizanye n'iwacu ko twumva byatugirira akamaro. Ubwo rero inzego zacu ziri ku mirenge no ku kagari bikwiriye kwihuta. Nabasabe n'aba ngaba bayoboye kugira ngo muze kugira urupapuro nawe ushaka kuba panafurikanisi, nta kindi ntabwo uvuga ngo ujye kurahira ujye kugira uti nushaka kuba panafurikanisi wandike gusa uti ndemeye ndabishaka, nanjye ngiye kuba umwe ugiye guhanira yuko umwirabura azagira agaciro kuri we, kuri Afurika no ku isi yose akaba afite agaciro. Ubwo ubaye panafurikanisi hasigaye n'ubufatanye n'imikoranire tukabyubaka, aho muzahora wese umuntu wese uvuga uti ntabwo nishimiye isura y'umunyafurika, ntabwo ibyo turimo ntabwo tubikwiriye, dukwiriye kubishaka igisubizo. Ubwo ubaye panafurikanisi asigaye ukajya mu bandi mugakorana. So ubu ngubu tugeze mu tugari tutari twinshi, imirenge yose yarangiye tugeze mu tugari, umunsi rero byageze ku midugudu nibwo nzavuga ngo byageze mu bantu. Ngira ngo imidugudu ubikora neza ni iya Kanombe, nibo ubona kuko baganira bakicara bakavuga bati ariko iki gitekerezo nimugifate nimukigeze muri izi nzego kigende, n'ahandi rero niko bizagenda.
Umunsi byageze mu midugudu ni kuzakuva ku byageze mu bantu, ni nayo gahunda se nabwo umuntu yakumva ko ibitekerezo bya panafurikaniste byamaze kugera kuva mu bitekerezo
nyine. Nzishima nyine bigezeyo kugira ngo babone uko bakora, ariko cyane nzishima bamaze kubaka ubushobozi bwabo gukemura ibibazo bahura nabyo. Imyaka itatu iri imbere tukoma kuriharanira.
Umunsi wageze ahangaha kuri aha na
kuvuga ngo ibi bibazo biri ahangaha ninjye bireba ngiye kubihagurukira, sibyo? Noneho ukagira iriya unit of purpose kuvuga ngo si njye njyenyine bireba n'undi biramureba, reka tugire hamwe dushake ibyo bisubizo. Uzabibona tuzihuta ni mu iterambere, ngira ngo w'igihe niba twabiganiriyeho. Isi mu muco w'umunyarwanda niko twari tumize, muco nyarwanda muri ya nzu yazo ya rawundi, mu rugo rwacu ruri rawundi, burya no ku gitanda byari rawundi, ku ntuza igitaro n'ubufatanye mu gukemura ibibazo bya rungu. Ngira ngo w'igihe niba nahaga igiti example, nta munyarwanda wabonaga umwana w'u Rwanda akosa ngo amwihorere, nta munyarwanda wabonaga amatungo agiye mu murimo y'undi ngo ayihorere, ariko ubu biraba ashobora no kubona umuriro uri mu murima w'umuntu akigendera agakomeza akagenda. So imyigishirize ivuga ngo irebe wowe ku ku ijambo ryazanye mu gihe cya Habyarimana ku giti cyawe nitutabikasa none ngo bibe ibyacu ibyacu aba no gukemura ibibazo byacu tuzakomeza nyine tuganisha muri tuyobye nuvuga kwishima kwanjye no kugira abanyarwanda bavuga ngo ibi ni ibyacu dufatanye dukemura ibibazo dufite hano tunafatanye mu rusange dukemura ibibazo by'igihugu ariko dufite n'inshingano yo gushaka ubushake bwo gukemura ibibazo bya Afurika kuba dufite abasirikare benshi bakemura ibibazo bya Afurika ntimugire ngo ntibyizane n'uko bishingiye kuri iyo mitekerezo kuba ngo ntabwo nzahimbaza yuko mugenzi wanjye afite ibibazo ahubwo nzahimbaza n'uko nabagize uruhare mu gukemura ibyo bibazo
hanyuma imibare nk'uko wabibazaga kuri ubu ngubu mugeze gipimo statistics
statistics ntabwo tuzifite zityo nk'uko bikoze neza nta n'uwazigira yuko buri munsi zikwiriye kuba zihinduka oya ubu ngubu navuga ko tukabakaba nk'ibihumbi 30 abari mu nzego zacu y'abanyarwanda
aho ikigero cyo gukwirakwiza igitekerezo cya panafricanisme cyamaje kugeraho
icyo sinagipima yuko nka buriya muvuze kuri radiyo cyangwa kuri televiziyo ucyakira ntabwo mumenya vuba ariko imikorere kanse nkugaruka nko ku rwego rw'igihugu dufite komisiyo 18 navuze nk'iye yo kureba ku bucuruzi n'ubukungu bwa Afurika harimo nk'abantu 25 harimo abashakashatsi harimo abigisha harimo n'abandi kugira ngo barebe hari komisiyo y'itangazamakuru no gukwirakwiza nayo ifite abantu abangaho mureba ni mambure ntugirwe ni ba mambure namwe muravaho muri mambure yuko dushaka kugira ngo babe benshi hari komisiyo y'abagore ndabona ni benshi kandi baramanutse nabo bakenda kugera ku muntu uzi abagenda babyemera muri za nzego hari komisiyo y'urubyiruko hari komisiyo y'amadini amadini amenshi muzarebe ukuntu batangiye kubwiriza bitangiye guhinduka hari komisiyo ubwo nakubwiye 30 babandi baturimo ariko nk'ubu imitwe ya politiki yose twagize inama bemera yuko bazagenda kuri ideology ya panafricanism ariko ubu simbabara yuko ntajya mbabona ngo baje mu nama ya panafricanism simbabara nk'abantuza ariko ubwo nibo yuko icyangombwa ni ukwemera cya gitekerezo ugiye muri iyo ntuza rero wavuga ngo abanyarwanda hafi 80% ni panafricanist nubona ni musoma national strategy for transformation guteza imbere panafricanism byajemo uri muri minicofine uri muri minafeti uri uplanning uko panafricanism izakora na integration ya Afurika nabo ni panafricanist so niyo mvuga ibihumbi 30 ndavuga babandi bari muri organized muri iyo ngibyo ariko sinavuga ko ari panafricanist aba panafricanist ni mu Rwanda ubu ni benshi cyane kuri uriya rwego ntabwo barabyumva ariko nibyo navuga kugira ngo abyumve neza ntore ko tuganiriye ubu byumvise neza kurusha uko waje contact ntiziraba turabivuga abanyamakuru n'iki ariko umunsi wagize mu mudugudu noneho mukicara mukagira inama mukaganira noneho mukavuga ngo ariko panafricanizatumarira iki kuvuga ati ariko ubundi panafrican iraduha uburyo bw'imitekerezo butuma dusesengura ibibazo dufite urumogi rwatumariye abana rwaje rute mbese ko kera rutari rwarabamaze ubu kukira ubamaze rwazanywe nande fatara umuco kamere w'abanyarwanda twawurwanya dute icyo gihe nisanga mu mudugudu mu kagari bahagurukiye kuvuga ngo nono ibisi by'u Rwanda ibisi by'Afurika mureke tubirwanye waza abaye pan-africanist practical umuntu uhagurutse akabikora sibyo irakorwa uko tugenda maze nayo nibagiwe buriya abaciye mu itorero ryose yuko itorero ni partner wa pan-african movement ikomeye cyane naho bose bavamo ari pan-africanist nayo nibagiwe n'abaganga n'abarimu n'iki bavamo ari pan-africanist kugira ngo bajye kubikwiza so iyo ni mobilization ariko organization kubyubakira kugira ngo noneho bya bitekerezo bikoreshwe gutanga umusaruro ibyo ni byo turwana nabyo nuko uko nsubiza birazanye ibindi ariko reka
murakoze mbere yuko hagira ibindi bibazo bibazwa reka mbabwire muri makeya ko inama nkuru iteguye kubera ko n'ibitirimo uyu munsi ni imyiteguro n'ibitegura iyi nama tekereza ko muradufasha kugira ngo abanyarwanda benshi babimenye kandi musanzwe mubikora n'umuyobozi wa PAM yabashimiye agitangira muri iyi toro twanyuze ku maradiyo menshi ku binyamakuru byinshi uyu munsi twageze ku binyamakuru birenze bine ariko nk'uko mwabivuze abanyarwanda bafite amatsiko barabaza bati pan-african movement kubanza iri mu mujyi ariko batangiye kuyibaza no kuyibazaho batangiye kuyimenya ndetse hari n'abarenga kuvuga ngo ni iki bakavuga ngo turabyumvise ese kuyinjiramo bigenda bite biroroshye nk'uko babivuze n'umunyarwanda wese ufite igitekerezo cy'uko yumva yashishikariza abandi kurangwa n'izo ndangagaciro nk'uko umuyobozi wa PAM abivuze ubwo rero reka mbabwire uko inama nkuru iteguye mukomeze mudufashe kubigeza ku banyarwanda benshi iyi nama nkuru ni urwego rukuru rwa pan-african movement tumaze imyaka itatu tuyivuguruye ivuye mu bitekerezo by'abantu igiye mu bikorwa ije rero ya kabiri ikurikira indi yabaye muri mu kwezi kwa munani muri 2015 uru rwego rukuru rufite inshingano zikomeye igihe twateranye hari ibyo tugomba kwiga bitanga imirongo ngenderwaho y'imyaka itatu igiye gukurikiraho kugira ngo indi izaterane ishyiraho indi mirongo migari cyane ikomereza kuri iyo inareba niba n'ibyateganyijwe byarakozwe neza ibyo twiga rero muri iyo nama nkuru ni ibiteganyijwe n'amategeko atugenga navuga ibintu nka bitatu icya mbere ni uko twemeza imirongo ngenderwaho y'imyaka itatu nk'uko nari maze kubivuga twemeza na raporo y'imyaka itatu ishize dukora iyo ni inshingano y'inama nkuru ikindi dukora ni ukuvugurura amategeko igihe bibaye ngombwa icya kane kandi gikomeye ni uko ari rwo rwego rutora inzego nkuru ziyobora pan-african movement ishami ry'u Rwanda ibyo rero ubwo ku cyumweru kuri 2023 muzabikurikira nibyo tuzigaho ibyo ni ibijyanye n'amategeko amategeko aduha inshingano ariko ibindi tuziga bisubiza bimwe mu bibazo mwabazaga ni uko ari ibiganiro tuzaba dufite dufite ibiganiro bibiri icya mbere ni ikivuga uburyo twagira umuryango PAM umuryango nyafurika PAM ubereye abanyarwanda kandi ukaba ubereye n'abanyafurika icyo kiganiro twumva ari kimwe mu bizatuma abanyarwanda bumva neza kurushaho inyungu bavana mu kuba abapanafurikanisite inyungu bavana mu kugira izo ndangagaciro z'ubunyafurika icyo ni ikiganiro kimwe ikiganiro cya kabiri nacyo gisubiza bimwe mu bibazo mwabajije urabajije ngo mbese tugira uruhe ruhare mu kwimakaza demokarasi hari ikiganiro giteganijwe kizaba gishaka kwereka abanyarwanda n'abanyafurika ko twewe duteza imbere demokarasi buriya ejo bundi hari amatora y'abadepite yabaye muri uyu mwaka
nubudasa ahandi abantu batora ngo bavemo bajya mu minsi mikuru bikomeze gutyo ahandi turakurikira muziko binjira mu matora barwana bakayavamo barwana icyo kiganiro rero kizaba gitangwa na bamwe mu ndorerezi baje baturutse hanze
na handi muri Afrika eh mu Burayi ntago bajya barwana
eh na handi muri Afrika icyo kiganiro kizaba kivuga ku budasa bw'amatora yo mu Rwanda kandi bizaba bivugwa ndorerezi zaturutse hanze zikaza zigakurikira amatora yo mu Rwanda tutekereza ko ari uruhare tuzaba tugize rukomeye rwereka amahanga ariko rwereka cyane cyane abanyafurika uri twewe duteza imbere demokarasi ariko tuzaba tubibabwiye tunyibije muri Pan African Movement ishami ry'u Rwanda tuzaba dusaba ko n'abandi bakora amatora neza ushakweza mutese abo buhanze bizabageraho gute ko bizabikwera hano mu Rwanda yenda reka mbone no mbabwira bazaba batumiwe kugira ngo mvuye ko bizabwo munsi bizagera kure ariko midufashijemo nkuko umuyobozi wa PAM yabivuze hazaba harimo abantu benshi dutegereje abantu barenze 800 tuzaruhurira hariya mu nteko ishinga amategeko mu cyumba cy'inama y'umutwe w'abadepite abantu 800 harimo abanyarwanda harimo n'abanyafurika harimo n'abanyamahanga ariko ntinze gake ku banyarwanda nuko ibyiciro byose by'abanyarwanda bizabihagarariwe uturutse ku nzego nkuru z'igihugu za ministere nyuze muri paroma abo bose bazaba bahari ari abasenateri ari abadepite ugiye mu nzego z'ibanze abahagarariye PAM abayobora PAM mu rwego rw'uturere bazaba bahari abayobora PAM mu rwego rw'imirenge bazaza bose ariko bazaba bahagarariwe baturutse mu turere twose ndetse n'abahagarariye PAM abahagarariye abayobora PAM mu rwego rw'utugari nabo zaba bahari ubu ntituragera mu midugudu ariko naho tuzageramo murumva ko twizeye ko nyuma y'inama nkuru tuzaba dutumye dufite intumwa nyinshi zigiye kuvuga ibya Pan African Movement ariko sabo gusa nuko tuzaba dufite n'abahagarariye itangazamakuru barimo benshi twarabatumiye tuzaba dufite abahagarariye secteur privé abahagarariye amadini abahagarariye imiryango itari ya leta imiryango nyarwanda itari ya leta abahagarariye abarimu academia abahagarariye abanyeshuri n'urubyiruko izo nzego zose abahagarariye abahanzi dutekereza ko ku banyarwanda ho tuzaba dutumye kandi dutumye intumwa zigera mu Rwanda hose uko tuzagereza ibyo dukora muri Afurika nuko mu batumye harimo n'abanyamahanga dufite abazava abayobozi ba PAM mu bihugu byo muri aka karere dufite abazava mu bindi bihugu muri Afurika y'Iburengerazuba ndetse dufite n'abahagarariye ibihugu byabo baba hano I Kigali bazaba hari byiza bazabana rero muri nama nkuru dutekereza ko bizarenga imipaka bikagera muri Afurika ndetse bikagera no hanze ya Afurika cyane ko nkuko yabivuze abapanafricaniste ntabwo ari abo muri Afurika gusa n'abari muri Amerika birabura bagiye kubera impamvu yavuze abo bose dutekereza ko bishobora kuzabageraho ubwo rero yenda nabivuze mu magambo make ariko nuko bizaba biteye inama izamara umunsi umwe twiteguye ko tuzatangira kwakira abantu saa mbiri biyandikisha saa tatu inama igatangira ikarangira mu masaha cyenda kugira ngo batahakare babone uko bataha ariko inanarangiza nkomeza gusaba ko ubwo dufatanije urugamba ibyo twifuza ko byagira ku banyarwanda benshi mwazadufasha kubibagezaho kuva uyu munsi usanzwe mubikora ariko n'ingufu mwatweretse uyu munsi ziraduha icyizere ko tuzakomeza gufatanya kandi tuzarangirize ku nama nkuru tuzakomezanye kugira ngo tuzagera ahandi mwahoze mwifuza ko abanyarwanda bose baziyumvamo izo ndangagaciro z'ubunyafurika Kristo kwa Pan-Africanista. Uvari hivyo navuga kuri kunama nguru murakoze.
I'm going to go to the Pan-African movement. Kitumani jowi bababgie kumugie chulo biatu mwa harabaga yeye awanye shuri nuru biruko ninaweish chani kula kubalinze magana tatu ikindi navuga ho twizera ko tuzishima ari uko yo kubaka ubumwe bwa Afrika kubaka ya ideology izagira mu banyarwanda bose nuko mu kubaka inzego cha person yabwiye ko tufite gahunda yo kugera ku rwego rw'ibanze rwo mudugudu ariko twanyuze twanazubatse tunyuze mu mashuri twabanje mu mashuri makuru aza kaminuza twatangiye kujya mu mashuri yisumbuye ariko gahunda nuko iyi myumvire tuyijyana ikubaka no mu bana bacu bari no mu mashuri abanza ibyo ni tubigeraho tuzumva ko kuko twubatse umunyarwanda umunyarwanda wihesha agaciro umunyarwanda uhanira kwigira wumva kandi ko iterambere ry'u Rwanda ryabari iterambere rirambye ari uko rirebye mu rwego rw'iterambere ya Afrika. Ubundi ibindi byaba twabiganiriyeho uko inama iteguye twizeye ko tuzakomeza tugafatanya namwe mwese kugira ngo intego yacu ikomeze igere ku Banyarwanda bose tukako n'urugamba turimo ntabwo twavuga ngo tuzagira aho duhagarara tuzakomeza duharanire iterambere no kwihesha agaciro no gukorana n'ubumwe bw'Abanyafurika numva ari ibyo nakongeraho mu yakoze
Ni East Africa bituraniye turi bihugu bitandatu tuzajya muri ECOWAS tujya muri SADC gute
niba kuko nkaza no kubona kuri hano mu bivuze muri MSA Pan Africanist ari bije bavuga ngo promote African integration and unity nibi imiryango itumvikana tuzagera kuri Africa y'umuntu urakoze cyane cyo kibazo cyanjye
ari kuri Pan Africanist
umunyeshuri
ariko ntabwo bimuza ko Pan Africanist
oya byo nabikora nabishaka nabikora ko
oya ziko na yereke ifite very strong bafite group nziza cyane so ibi rero as a Pan African ntundebe ngo mfite igisubizo nibyo nsaba Pan Africanist tubiganire tubirebe okay strategy yaravuze ngo again ngarutse muri debate ya 63 hari bice bitatu ibyo bita Casablanca group harimo Nkrumah we yaravuga ati mwabantu mwe ntabwo tuzabishobora mureke dushyireho leta imwe tuyite United States of Africa azaba ariyo irwana n'ibindi bibazo iyo bayita Casablanca group hakaba Monrovia group ngo ya ntabwo dusa ntitugire ururimi rumwe ntitugire imico umwe n'ubwo turi Abanyafurika mureke tubanze tugende twubaka igice cya Afurika ku gice cya Afurika kuri 25 z'ukwa gatanu nibyo byemejwe nka strategy niyo mpamvu ubona East African Community ukabona Sadaka ukabona ya Central Africa ukabona ya Magrebe ukabona ya West Africa na region za Pan Africa Movement niko zubatswe na ni musubiza bimwe byari ibyanjye uko mbireba na debate tugira East African Community iyo debate yaragarutse mureke tubanze tugire political federation tugire igihugu kimwe none tugwane n'ibindi bati none reka tujye mu etape yango mwaraze kurikiye tubanze tugire economic market common market tuzagere kuri monetary none tuzagere kuri federation ubu ngubu ko twabaye kumwe mu market y'ibiriho na trade movement ariko nyine ibibazo byaraje urabibona ubu ngubu urabibona ubwo nyine twebwe rero dufite iyo ntego iturangaje imbere tugomba kwica tuvuga ngo ibintu biraterwa n'iki mbese ikikwiriye kuba cyarabanje gukorwa mbere yuko ibi byemezo bikorwa yuko iyo wubaka inzu ikirezo akazi umuyaga ikagwa uyu hari ikintu uba utarakoze neza nicyo ugomba gusubiza inyuma ugashaka na n'ubu niyo nkubwira njye ku bitekerezo byanjye aribyo nakubwira ibyo nkeka bitaje neza biba bikeneye kubanza imwe ya mbere byaratangiye hanyuma ariko birayoyoka birahagarara uzi batangira bwa mbere yuko bafashe icyemezo yuko habanza kuba kampeni mu gihugu cyose buri gihugu twarayikoze noneho n'abaturage bakavuga uko babishaka turabivuga tubirarangira bashyiraho na ntuza muri mu masezerano yuko buri kintu cyose kizajya gifatwa icyemezo habanje no kuganira n'abaturage icyo kiratangira kiba gike urumva uruhare rw'abaturage mu kuba inkingi yo guhuza igenda iba nkeya noneho bigira naho urwego rwa politiki biba bisigaye biri tekiniko right now ubwo ni kamwe iya kabiri uko abakozi bashyirwa mu muntu uko abakozi bashyirwa muri iriya myanya nushyira mu mwanya nk'umunyarwanda nkaza yuko ndi umunyarwanda ubwo ni ukuvuga ngo ahanini zaba mfite intere zihe z'u Rwanda kurusha iza East Africa Community huza rero abantu 20 umwe areba inyungu za Uganda undi areba iz'u Rwanda undi areba iza Kenya undi areba iza ubwo ndakubwira ngiye analyse yuko tukuriye kongera tukazira no umuntu aragiye kubera iki kandi yamaze kujyayo akagira n'ingando harya cyangwa itorero byo kugira ngo abe East Africanist muri we mbere yuko yuko ndabibona ndabibona rwose ajya yuko ari umunyarwanda agahanira yuko iki inyungu z'u Rwanda ndagahaniza ntuzo none kezi yo muzumu burumwe hanari habuze uharanira inyungu za East Africa icyo gihe ntabwo bizakora ndavuga wele no kuvuga ngo dukuriye kubanza tugashyira imbaraga muri Pan-Africanism tugashyira imbaraga muri East Africanism kugira ngo uzajye agiye gufata icyemezo agifate nk'umuturage wa East Africa icyo gihe ibintu bizoro ariko na no muri African Union ngo niko imeze hari umwe bambwiraga sinibambwira izina rye baramubwira ati twa negosiye kujya ujye muri uriya mwanya nta kindi tugushyiremo kugira ngo abantu bacu aribo bazajya babona akazi hariya ubwo ni muri Safrican Secretariat aba baturage bafite imbaraga abaharanye abagiye kunegosiye urumva n'abantu bari bafite imbaraga ntabwo babigize kubera turashyiraho ikintu politikare ariko kikaba ari imbaraga politiki yari bashaka Pan-Africanism kwicara none ngo 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 modeli nziza yo kuzana integration n'iyihe n'ibizo turimo zitaza neza n'izihe nk'ubwo dufite komisiyo ya integration n'ibyo tuvuga ngo twigire ariko namwe nko kuri kaminuza iwanyu urumva ko wigana byandi public relations nibura igira comparative study kuki mu Bwongereza byashobotse kuki muri Asia yabikora neza modo ya Asia ntabwo ari nk'iya Afurika ikoresha ntitujye mu bintu yuko hari undi wabyanditse gusa umukonsulta yanditse akagira ati ibyo ngize nyo kugira ngo kukimpa nawe ntigusubize nushaka kugenda uzagikoreho research muri iyi ntuza ya utangira ubu ngubu models za political integration ni izihe izagaragaje ko zakoze ni izihe izidakora ni izihe Afurika ikwiriye kugira izihe tugire debate nge nta gisubizo mfite ubu ariko ndabitekereza nkabisoma nkashaka abo tubiganira hari umwe naniganyije hamwe none duhagarare the last one cyane icyo ngira imana nakizi cyangwa ngira ibyago yuko gituma ntekereza muri cyo
So I understand for the first 3 years you've been trying to build institutions and 3 years down the road, I want to understand, is there a measure or do you plan to have a measure to understand or to track the impact of the ideologies you try to promote, particularly in Rwanda, as a pro-people movement? For instance, if you say after 6 years, would you be able to say this is the number of the people who we can say an Africanist instead of relying on the number of people you have in your neighborhood and say these are the people we call an Africanist, which may not necessarily be the case because, for instance, when you're measuring the unity and reconciliation, don't just rely on the network of people you have, you know, within your institutions. So I want to understand whether there's a plan or you have a measure of tracking the impact of the ideologies you try to promote. And then second, like you just mentioned, you have so many governments in Africa which are not pro-Pan-Africanism. I want to understand to what extent does Pan-African movement elsewhere in Africa really influence the level of understanding or the ideas that they promote within their countries. And lastly, we're seeing countries like China trying to promote their influence in Africa. And you mentioned one of your core missions is to fight colonialism or neocolonialism, like many people say. I want to understand whether you believe China's increasing influence in Africa is actually neocolonialism, and what ideas are on table that Pan-African movements are trying to promote to deal with all these issues. Thank you very much.
You want me to write a textbook? As the theme of the Congress shows, we would want to focus more on programs that bring impacts to the ordinary Rwandan. So there are a number of themes or orientations we are working on. One of them is a decolonizing conception. I will explain. One of the mechanisms that were deployed, actually decided on in 1884, was to make Africa dependent on what is produced by the colonizers. So the concept that they should consume what the colonizers produce and don't consume what they produce was a deliberate policy everywhere. Make them produce what they don't use, and they should use what we make. You see, that's why in the Congo, for example, when they found a blacksmith making a hoe, they would cut his hands. Because they don't want you to make a hoe, they want you to buy the hoe they make. So in the end, it grows into us a culture of depending on what is made outside. Now that one has many consequences. What is made outside, the imports become more because they determine the prices. You don't determine it. And because you are not making things, you are going to make high unemployment, which will lead to some of the humanitarian issues because they go there to work. High unemployment brings the political instability. And political instability and conflicts and so on brings underdevelopment. So we want to focus more on promoting, consuming what we produce. Right? If it is textiles, let's see how we can put on what we produce in Rwanda or in Africa. If it is food, you know, there's a Japanese, after the Second World War, the Americans, because they had defeated them, they wanted them to eat the American food, the way they prepare it. So he warned them, the moment somebody teaches you to eat their food, you will forget yours. You shall have lost your identity. And even now, I think, you know, if you find you are consuming the African food, you are not very sophisticated. So that's a mentality. So that's the campaign you want to do. Consume what we make in order that we increase employment, in order that we increase the private sector. It will expand because the market will be there. It will make sure that we are getting people who think and innovate to get products that will feed us. So that's one of them. The other major concept we want to work on is on the community spirit. I think we have talked, getting the people to sit and analyze causes of their problems and what they can do, and they feel they have within themselves to collectively give solutions. That is easy. We shall start with different mechanisms. Ours is actually to mobilize. We shall mobilize, change mindset. We want to look also on how we educate our people, the sources of education, what are the teaching materials that can be found here. We want to investigate the knowledge transfer on medicine, on productivity and so on. So they are quite, but it's all going down to one thing, that we want to promote economic development in our country. China and neocolonialism. Where Pan-Africanists, we are against neocolonialism. Whether it comes from East or whether it comes from West, or even when it comes from us, it's a neocolonialism. Anyone who wants to teach you that you are unable to do things, and we have to do it for you, it's not good for yourself. So, I'm of the view, and Pan-African is of the view, that we need to deal with everybody, but on equal relations. Don't come to deal with me in such a way that you take more than I take, I get. Let's be equal. And I believe that could be. If you ask me, China is going to be branded as a devil because it is competitive with others. And I'm sure the Chinese will brand the others as devils. It is up to us Africans now. Right? To choose how to deal which devil in a godly way. You get what I mean? No, we have to deal with all of them, but on our own terms. On terms we have decided that this is good for us. So I'm not going to tell you that now hate America, hate Europe. No, 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 no. Or hate China. No, no, that's not the issue. Deal with them on equal status so that you know your interest and serve them. I think that's the question. And I thank you. Ndabashimiye ko mwa muri hano. Nyamereka mvamwe yanikishije abashaka kuba abanyamuryango n'abanyamuryango. Ari commission y'abanyamakuru. Media, arts and crafts and culture. Ari commission muyije mu ibyo bitekerezo noneho mumbaza namwe mujye mubisubiza. Bibananiye mujye kubishaka handi. Ariko mufite icyizere yuko Afurika izabaho. Thank you.